de nós. Chau mapeto mamawe chine Kule yumi isone Maumivu wapana pale Wengi nyoene Wanganga nimetwa kafara mili But magere wa mi changes Mami chanago dalili Chebo kutasa bonyani Kingalmule lito ninyo Chamine mami boda Koi tibaru wa madara Kinesi chacho minche siria Kotko tunye gige yavu Kiliana time Ina mwatsi kuze tu safura Ina uma Imagine gebele future tuwa Na ukunduka
Kingwani time Magichemwa magosa